Hey, kipimo cha urijali ni furaha kwa nyumba. Maridhishano tukimtukuza Muumba. Kama wa Makonde wakicheza sindimba. Uno pale kati kama Max sindimba. Mina kunywa wewe nyumbani kwangu sinibas. Usikeshi bana kesho nikikupigia mabazi. Studio, maliza isantulio. Katoto nimedata na isampuli. Oh, usikate utakata isoundtrack. Katoto kitandani kanakata. Na mina zimimina kama 9mm. Ratatata mama asatia, mama agatia. Siku jiuliza ni kuingile kwa gia gani. Mwenye unajio kikapa umeka kwenye ramani. Hati matani takuwacha ni mata gani hani. Ni utani uo, utani uo. Mama lato uo, abari so iyo. Abari ni sisi na muktasari. Do.
Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka. Mina kupama ujuzi, we ujuzi, we utambe tambe.
Tua kuwanua, mina utuliza. Mami nisha amua kumaliza. Mchanga maupe chini ya maji kabla kiza. Moyo mashine ila mapenzi yanaumiza. Tufunge humjadala, nipate kulala. Mipenzi nipendo tu mengine wala. Chapa kazi ule bitamu sema inshallah. Kitambache upe mtoto soma ishara. Kitanda kisizae haramu kawa msala. Kitanda nipe nyama ya ulimi bada ya sala. Shore me I'm on it, on it, on it, on it, on it, on it. Baby I'm on it, hey. Can I hit it in the morning? Can I hit it in the morning? Nikupe ma ole 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 ole. Mtoto uone.
Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka, hey. Kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka. Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka, hey. Kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka.
Naamini wewe unapatikana. Bwana seli kuumba mke na misi ndo bwana. Na kwa bwana bwana hakuna linaloshindikana. Siwezi kuwa sawa na sawa zao mingi. Mtoto mimi ninavyokuhitaji sio kwa vingi. Kwa muda wangu tu uliobaki so miaka mingi. Life is too short. Shore me I'm on it, on it, on it, on it, on it, on it. Baby I'm on it, hey. Can I hit it in the morning? Can I eat it in the morning? Nikupe ma ole 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 ole. Mtoto uone.
Kwangu usiombe ruksa, hatuna mipaka, eh. Kwako misiombe ruksa, hatuna mipaka.